Niyo gisubizo rubayiza numwana w'imyaka 17 y'amavuko atuye mu budugudu wa Kamashya akagari ka Rutagara umurenge wa Muhanda ingororero mu burengerazuba bw'u Rwanda. Kuri mikoro z'ijwi rya Amerika niyo gisubizo biboneka ko afite ijisho rimwe kandi hari n'amenyo yo hejuru bigaragara ko yakutse. Byose akavuga ko bikomoka ku bikorwa by'urugomo yakorewe na bagenzi be mu kwezi kwa munani uyu mwaka aravuga uko byamugendekeye.
Aneko suwe mvande mwanje mugasiriza umuntu twa niyori na Sehungu na Musenyeri babaraje bangura gacupa bigaza mu masaha saa 2 barangwa muneze dutahe tugeze imbere bankubita inkoni mu jisho mpita ngo hasi mpita njya muri koma.
Niyo gisubizo aragaruka ku bandi bavandimwe n'abaturanyi bakorewe urugomo muri ubu buryo akanatanga icyifuzo.
Ari umwe nanone mwene mama waguye yaraguru mu murambi akaba n'undi wita Samabwa Samuel Kadogo nawe wamenye bakuyemo icyisho cyo gutageza ariya mu rugo kamwe babayobozi nyine mukamfasha mbega bakanangemo ikibazo cyanjye bakandihira amenyo n'amaso baze bambwira icyo bampoye n'icyo banjije n'icyo twari dukupfa kandi twari turi gutaha.
Imana ishimwe ni mushiki wa niyo gisubizo. Bombi bakomoka mu miryango y'abasigajwe inyuma n'amateka aha ngororero. Akibaza ku mpamvu urugomo aribo rwibasira.
Twe turasaba kugira ngo aba bantu bahora badukuramo amaso kandi ikindi bakatwica mubabaze icyo batuziza kandi umuntu agomba kwiba bakamufata bakamwegereza ubuyobozi ntabwo yemerewe kwicwa iryo tegeko ntaho Kagame yaritanze.
Kuvuga ko bakorerwa urugomo bakabakuramo amaso bikageraho babica babashinja ubujura mera niya Nyirabyumba y'imyaka 53 y'amavuko siko abibona avuga ko nta gihanga cy'ibyo baba bibye kigaragazwa ni nyina wa niyo gisubizo na Imana ishimwe.
Avuga yuko ngo baba bibye ariko ibyo bibye ntabwo babitwereka ngo tubibone cyangwa ngo nabandi babibone ahubwo babikora gutyo gusa mu bwiherero bwabo twabigeza no ku buyobozi ubuyobozi ntibubwiteho bakadutera ibyatsi ngo abone abasambo ngo nabajura ngo batungo bariba gusa buriya bamukuyemo amaso bamukuramo n'amenyo barakubita baracoca.
Uretse abo bavuga ko bakubiswe bakabavanamo amaso kuri Venancia Nyirandiga w'imyaka 57 y'amavuko nawe utuye muri Kamashya we birenze ibyo avuga ko umugabo we Amiyeri Kagogwe mu kwezi kwa munani uyu mwaka nyuma yo kumubura icyumweru cyose umurambo we bawusanze mu ishyamba rya Gishwati bibabera amayobera.
Umutware wanjye abaturage ba muno hakujya mujya akabara amufashe baramutemagura bamwicisha imihoro baramurangiza tujya kwa ruzi ndundi gusa yewe umuntu yaragiye ndamubura kimwe rukirangira ngiye kumva numva abantu bari gutabaje nabo ngo ndibaje kureba umuntu waguye muri ya hakujya tugiye kureba dusanganiwe.
Abaturanyi babahuhutewe nabo bembeza iby'uru rugomo. Uyu ni Annonciata Bihoye iki na mugenzi we Annonciata Nyirahagenimana dusanze mu mudugudu wa Kamashya.
Ko numvise ko gitera aruko yibye gusa ntabwo bigeze bamugeza muno ngo tubimubonane twabyumvishe gutyo nabo bandi bo nababonye ayo maso bo batayafite uko ari babiri ntabwo aribyo byari bikwiriye kuko umuntu iyo yibye banamushyikiriza ubuyobozi bukamuhana ariko nanone ntabwo umwanzuro ari uwo kumukuramo ijisho
tujya kuba twumva ngo hari abahatsinze umuntu ngo yapfuye gutya nanawe twabaze se yari ari kugira ute kugira ngo bamwice abamwe bakavuga ngo yari ari kwiba ese mubona mutwara impande yati ntawe tubona.
Mu kiganiro na Bwana Jean Maurice haba menshi uyobora umurenge wa Muhanda yemereye ijwi rya Amerika ko hari umuturage wakubiswe mu kwezi kwa munani uyu mwaka bakamukuramo ijisho kandi ko ababikoze bakibashakisha.
Bakivuga umwe yaratorotse undi we yoherwa kuri ribu arabazwa ariko bishobora kuba ko wenda nta bimenyetso bongera umuhama kuko n'ubundi yaragarutse arahari uwo watorotse we aracyashakishwa naboneka nawe basubira ubutabera nawe abazwe. Ikigaragara cyo ni uko ahantu yakubitiwe ntabwo bamusanze
naho ku bandi baturage babiri muri aka kagari ka Rutagara nabo bakuwemo amaso ku bw'ibikorwa by'urugomo gana haba menshi yavuze ko atazi ibyabo uko byagenze uretse kubabona bombi badafite amaso na cyane ko yaje kuhayobora asanga byarabaye. Ku rupfu rwa Amiyeri Kagogwe bene we bafashe nk'amayobera uyobora umurenge wa Muhanda yabwiye ijwi rya Amerika ko amaperereza gikomeje.
Umugabo we yaguye mu murenge wa Kavumo nawe afite ubujya akurikiranwa n'umukecuru sinzi batangiye kwa mutangira ariko uburyo yapfuyemo nabwo ribu niyo yaje no yaranageze nabwo burakurikiranwa kugira ngo hazamenyekane icyamwishe. Uyu mu murenge wa Kavumo uhanga imbibi n'umurenge wa Muhanga
Uteza amatwi abakorewe urugomo barahuriza ku kuvuga ko babibasira bishingiye ku kuba ari abasigajwe inyuma n'amateka, gusa aba baturanye babo ndetse n'ubuyobozi bakabihakana. Ubuyobozi buvuga ko bishingiye ku rugomo muri rusange, kuko hari n'abandi baturage bakomoka mu yandi moko bagiye bakorerwa urugomo. Intandaro ikomeza gushyirwa mu majwi n'ubusinzi kugeza ubwo habayeho gukumira abaturage banga ko bajya baramukira mu tubari aho kuramukira mu byabateza imbere, nk'uko ubuyobozi bwa bwijwi rya Amerika. Urugomo muri Ngororero sumwihariko w'uyu murenge wa Muhanda, ahubwo no mu mirenge ya Muhoro na Kavumu havugwamo ibikorwa by'urugomo ku rubyiruko bita ibihazi. Nta shusho yagutse itangwa n'inzego z'umutekano igaragaza uburemere bw'iki kibazo. Benshi mu bakora urugomo ngo bakunze guhita bahungira mu ishyamba rya Gishwatiri riri hafi aha. Kugeza ubu bakoreye ibikorwa by'urugomo barakomeza gusiragira mu nzego zibishinzwe basaba kubona ubutabera. Ehwa gira ubusa rya Amerika, Ngororero mu burengerazuba bw'u Rwanda.